ne mystery. Nova unga ti browse on flick ne mystery. Nova unga ni kana next week ne mystery. Bambacha zinguni wana makodi. Yamna ke. Bamba me la pende. Bambacha zinguni wana makodi. Yamna ke. Bamba me la pende. Bamba me la bamba. Bamba me la bamba. Bamba me la bamba.
Next week, mystery.